Let's go.
Kubera uri mfura singukunda kubera uri mwiza